ngelinda bese talo ngubisela lona tata na tuthando la mithani ngihunika lona uyo tingelinda bese talo ngubisela lona tata na tuthando la mithani ngihunika lona uyo tingelinda If you know.